Izolo bekuzima ngikhala mi enikathele nje shena theba endishale lize kuza ethe izolo manini lento ikhale ngedwa ebusuku nasisho ukuthi ngiyesaba kodwa namhlanje nivukile Yezwa kukhona kushakini Imazu ukuthi kwenzeke kanjani Kodwa insiziyo isilula Yaphefumula kahle manje Ngizwa sengathi ngiyaphila
Ngesinyawo sami
Yellow